ukufunda kwelizwi ukwenzela inkonzo yokuvala isizathu sokubani nicele niphakame xa bedlala in the Star Spangled Banner niyaphakama anenzi njalo ngoko kutheni ningayenzeli ilizwi likathixo ukuhlonipha ngoko ngaphaya kwincwadi ye-exodus isahluko se-12 kuqala kumqolo we-12 inqwenela ukufunda inxenye yesibhalo owe-12 kunye nowe-13 umqolo ndiyakucanda ezweni laseyiputha ngobu busuku ndibethe amazibulo ezweni laseyiputha ndithabathele emntwini ndise enkomeni kwaye ndenze izigwebo ndinguyehova kwaye igazi elo loba ngumqondiso kuni ezindlini enikuzo kwaye xa ndibona igazi ndiyakugqitha kuni singabikho kuni isibetho esonakalisayo ekulibetheni kwam ilizwe laseyiputha isihloko sam ngu-umqondiso masithobiseni iintloko zethu ngoku kwaye enzolweni yakhe yeli lindilisekileyo ithuba phambi kokusondela kuye ngomthandazo ingaba kukhona isicelo ongathanda uThixo asiphendule ngale mva kwemini phakamisani nje izandla zenu ukuba wenzile kwaye ucinge ezantsi entliziyweni yakho oko ufuna yena akwenze naphi na esakhiweni nje cinga ngoko ufuna yena akwenze wawethu wasezulwini wena ungongaguqukiyo uThixo kwaye siyathandaza ukuba uya kuphendula imithandazo yethu ngale mva kwemini njengoko sibambe izandla zethu kwaye wena uqaphele ukuba izandla zam ziphakanyisiwe nazo kwaye isicelo sam ndiyakusazisa esidlangalaleni esokuba Nkosi okokuba uya kuphilisa wonke umntu olapha namhlanje sindisa wonke olahlekileyo ngoku uthe ukuba ucela ubawo nantoni egameni lam uyakuyenza ngoku Nkosi incede ngokuhlangeneyo ukuba sikholwe njengentlanganisela yabantu yabantwana abakholwayo thetha ngelizwi lakho Nkosi ilizwi lakho liyinyaniso sikelela iintliziyo zethu sibulela wena ngalo mhlangano sibulela wena ngomzalwane uGrant nangawo wonke umsebenzi wakhe nawo onke amabandla nabantu nako konke osenzele kona Nkosi sinombulelo kuwe bawo kungabakho abaninzi bethu apha esingasokuze siphinde sibonane kwakhona ngoku side sibonane ngaphaya kwelinye icala lena ingaba inkonzo yokugqibela esiya kuhlala kunye kulo mhlaba wanga umoya oyingcwele ungeza usisikelele ngokuhlangeneyo ulungiselele kuthi izidingo zethu egameni likaYesu siyathandaza amen ningahlala ndineqweqwe lephepha elincinci apha ndibhala izibhalo ezithile nezinto ezincinci akuqhele ukuba ndibe nokuzikhumbula engqondweni yam kodwa ndisandula ukugqitha 25 ngiyazi oko kukuthi ityeli lesibini kwaye ngoko andikhumbuli ngohlobo endandisenza kwaye amanxeba amaninzi emihlanganweni nezinto nokuninzi kokwenza umxholo wethu ngale mva kwemini ngumqondiso umboniso wethu uvuleka eyiputha umfanekiso omkhulu apha ngoku ndifuna nonke niwubone kwaye nizole njengoko ninokuba nako iyiputha yindawo yomboniso kwaye ilixa lomboniso lisekuqaleni kanye kwemfuduko kwaye ngoku luhlobo lwanamhlanje liboniswa njengoko sijongene nenye imfuduko uThixo ekhuphela ngaphandle kweyiputha Israyeli emsa kumhlaba wesithembiso yayiluhlobo lukaKristu ekhupha umtshakazi ebandleni emsa kumhlaba wesithembiso sikwenye imfuduko ngoku ukuba uya kufundisisa isibhalo sinexesha nje lokubetha iindawo eziphezulu yayo leyo yinyaniso siyi njengoko uThixo wakhuphela isizwe ngaphandle kwesizwe uThixo uya kukhuphela umtshakazi ngaphandle kwebandla umtshakazi uya kubizwa akhutshwe kuwo onke amabandla iya kuba ngabakhethiweyo bakathixo baya kukhutshwa kwaye sisencamini yokwenzeka kwaloo mfuduko kanye ngoku kuba sinaso sonke isiqinisekiso sesibhalo sokuba simi phaya ngoku ndiyazi ukuba oko kuthiwo amatyeli amaninzi kodwa mhlobo wam ngelinye ixesha iya kuthiwo okwexesha lokugqibela iqesha liya kunyamalalela kunaphakade ngoku. Uyeza kuthabatha akhuphele umtshakazi ngaphandle kwebandla. Umqondiso yayiyinto eyenza umahluko phakathi kweyiphutha noSirayeli, izizwe ezilini. Bonke yayingabantu, kodwa bonke bedalwe nguThixo, wonke umsebenzi wesandla sikaThixo. Kodwa umahluko, xa isigwebo sokufa sabekwayo, umahluko phakathi kobomi nokufa yayingumqondiso. Kwaye iyakuba njalo ekuzeni konyana kaThixo, xa esizisa umtshakazi emkhupha ebandleni, umahluko iyakuba ngumqondiso. Ngoku phulaphulisisani ngale mva kwemini kwaye nibone ukuba oko asiyonyani na. Umqondisi uyakuba ngumahluko, kufanele kubekho umahluko. UThixo uza kuligweba ihlabathi ngenye imini. Ukuba ndibuza abantu abangamakatolika, uya kugweba bani, uya kuligweba ngantoni ihlabathi, bebeya kuthi, ibandla, eliphi ibandla, ibandla lobukatolika, eliphi ibandla lobukatolika, kukho amaninzi awo, amawisile ebeya kuthi, ngewisile, amabhaptizi ngoko angaphandle kuye, ngoko, ukuba uyigweba ngebandla lobubhaptizi, onke aseleyo awo angaphandle. AmaPentecoste athi ngePentecost, ngoko abaseleyo babo bangaphandle. Yabona, iyakuba imbidano enkulu imbidano. Ibhidisa kakhulu engqondweni ukucinga ngento enjalo. Kodwa uThixo unendlela athe uyakugweba ngayo umhlaba. Hayi ngebandla lobukatolika, hayi ngebandla lobuprotestanti, kodwa uza kugweba ihlabathi ngoYesu Kristu, kwaye uYesu lilizwi. Ke phaya ibuyela emva eBhayibhileni kwakhona. Yabona, uya kugweba ihlabathi ngeBhayibhile, kwaye iBhayibhile yincwadi kaThixo yokugweba, nto leyo isisityhilelo esipheleleyo sikaYesu Kristu sokuba akukho nto engenye enokongezwa okanye nantoni enokususwa kuyo. Isohlwayo sokuyenza sesokuba igama lakho lisuswe encwadini yobomi. Hlala nje encwadini uze uthandaze uThixo asenze inxalenye yokuya. Ngoku siyafumanisa umqondiso. Yintoni umqondiso? Umqondiso luphawu lwexabiso elihlawulweyo. Yiloo nto umqondiso. Njengeendlela zikaloliwe nemigca yeebhasi zethu, sithatha imali yethu siye esikhululweni. Ngoku yabona, imigca yeebhasi ayivunyelwa ezindaweni apho amatikiti asetyenziswayo. Abavunyelwa bathathe imali, abanakuthatha imali, kuthabatha itikiti, yithi inqwelontaka. Nantoni, uya ndaweni ithile, indawo yokuthenga, uze uthenge emalini yakho amatikiti amaninzi. Eli tikiti lithile, kwaye eli tikiti luphawu lokuba uhambo lwakho luhlawulelwe. Unelungelo lokukhwela inqanawa, ukhwele inqwelontaka, ukhwele ibhasi, okanye nantoni eyiyo. Okoko nje unetikiti lokubonisa okokuba ukukhwela kwakho kuhlawulelwe. Ngoku khumbula loo nto, sukuyilibala. Imvana kaSirayeli eyaxhelwayo yayiyimfuno kaThixo. UYehova wafuna imvana exheliweyo, isibambeli esimsulwa, njengoko besingenile kuyo kule veki igqithileyo ngoku, okokuba uThixo xa esenza isigqibo zange asiguqule. Kwaye wenza indlela, into yakhe yokuqala awayenzayo xa umntu wathi wawa, kwafanela amenzele indlela yokubuyela, ukuba wakhe wafuna ukumhlangula. Kwaye wenza isigqibo sokuba wahlangula umntu ngegazi lomsulwa. Kwaye wasoloko esenza into ekwani, akazange aguquke. Akukho ndawo uThixo aya kuhlangana kuyo nomnquli, kuphela phantsi kwegazi, apho kuphela kwendawo yakhe. Sizama ukumenza yena ahlangane phantsi kwemfundo yethu yezakwalizwi, phantsi kwehlelo lethu, phantsi kweenkqubo zethu yemfundo. Abanye bakha iinqaba, abanye bakhe izixeko, iBhabheli kunye neenqaba yaseBhabheli, kunye nazo zonke iintlobo ezahlukileyo zezinto. Kodwa isahleli, uThixo uhlangana nomnquli onyanisekileyo phantsi kwegazi, akaze ayiguqule. Asinakho ukuba ngamawisile sonke, asinakho ukuba ngamarhabe sonke, asinakho sonke ukuba koku okuya okanye okunye, asiyukungqinelana. Kodwa xa ndisiza emntwini, makabe ngumpristi wobukatolika okanye nantoni ayiyo, xa ephantsi kwelaa gazi singabazalwana. Ndikhathali nokuba uphi, okoko nje ephantsi kwelaa gazi. Ngoku Israyeli waqhela imvana eyayifunwa nguYehova, kwaye igazi yayingumqondiso wokuba umsebenzi wawenziwe. UThixo wafuna intlangulo ukusuka eYiputa ukuya kumhlaba wesithembiso. Wayefuna isilwanyana esixheliweyo, kwaye esasilwanyana kufuneka sibe igazi lesilwanyana esifileyo kufanele libekwe phezu komgubasi nasecangweni, kwaye oko kwakumele umqondiso wokuba into athe uYehova wayifuna yayizalisekisiwe. Yabona, ngoku hayi imvana yayingumqondiso, igazi lalingumqondiso. Ngoku ubomi babuphumile ukusuka kwidini, kwaye ngoku igazi lalingumqondiso, imiyalelo yakhe yayenziwe. Igazi lalimele umqondiso, uphawu lokuba eli kholwa lalenze kanye oko okwakuyimfuneko. Lowo yayingumqondiso. Kulungile. Ukubona ikholwa linqula lalisaziwa ngedini lalo. Yabona, apha yindlu kwanomnquli yayiyintoni imfuneko? Xhela imvana kusuka kweleshumi elinesine emva kokuba ibekiwe iduna elingenasiphaa. Wonke Israyeli uya kulixhela, kwaye igazi liya kuthatyathwa ngehisophu liqatywe emgubasini womnyango. Kwaye kanjalo ihisophu yayilukhula nje oluqhelekileyo. Ihisophu ithetha ukholo lwakho. Umntu othile uzama ukuba nokholo olungaphezu kwendalo, naso isizathu uphosana nempiliso yakho. Ukholo yinto nje eqhelekileyo. Unokholo lokuza enkonzweni, unokholo lokuhamba uphume phaya, unokholo lokudumisa imoto yakho, unokholo lokutya idinara yakho. Leyo yindlela eyiyo nje ukholo oluqhelekileyo. Ngoku ukuqaba igazi laliqatywa ngehisophi, nto leyo yayilukhula nje oluqhelekileyo olukhula naphi na ePalestina, ibonisa ukuba ukholo ekufanele igazi luqatywe ngalo asiyonto inkulu kakhulu ekufanele ube nazo zonke iintlobo zezidanga zobugqirha zokulenza. Yinto nje eqhelekileyo, ukholo lwemihla yonke, ukukholelwa uThixo. Yabona, qaba igazi ngokholo ngehisophi. Ngoko umnquli ngoko ebonwa ngaphantsi kweli gazi kwabonisa ukuba usenzile isicelo sikaYehova, kwaye wayeqondwa. Umqondiso wabonisa ukuba wayebandakanywe kunye nemvana exheliweyo athe uYehova wayifuna. Umsebenzi wawenziwe. Olunjani ukugqibelela uhlobo namhlanje lukaKristu nekholwa? Xa umqondiso udandalazisiwe kwikholwa, ngoko ibonisa ukuba lamkelwe kwaye umsebenzi wenziwe. Ngoko igazi lalingumqondiso wokubandakanywa. Igazi ngokwalo isilwanyana sasophile, safa, kwaye igazi laso laliseludongeni. Ngoku ubomi besilwanyana obabusegazini, kwaye ubomi busegazini. Siyayazi loo nto, iBhayibhile itsho njalo, kwaye inzululwazi iyingqinisisile. Ubomi busegazini. Ke ngoko xa isilwanyana sasibulawa, kwaye ubomi busophulwa kwisilwanyana, igazi kwakufanele libe lichiza legazi limele umqondiso, ngokuba ubomi obabusegazini babungenakubuyela phezu kwekholwa, ngokuba yayibubomi besilwanyana. Kwaye ubomi besilwanyana nobomi bomntu bohluke ngokupheleleyo. Ayikho, akukho nto kuso konke kona. Uthabatha igazi lesilwanyana ulifake kuwe, uyakufa. Ke uyabona, thina bubomi obahlukileyo kwigazi lesilwanyana kunokuba bukho egazini lomntu, ngokuba umntu unomphefumlo, isilwanyana asinamphefumlo. Kwaye ngoku ngoko ke igazi ngokwalo qonda ngoku ichiza elibomvu, imichiza yegazi kufanele ime ngaphandle emnyango njengomqondiso wokuba imvana ifile. Ngoku ngokuba ubomi bemvana babungenakubuyela kumnquli ongumntu, kodwa namhlanje yayingumzekelo nje. Namhlanje asilochiza legazi lenkosi uYesu, imvana yethu, kodwa bubomi obabusegazini, nto leyo ingumoya oyingcwele. Ibuyela emva kwaye ngumqondiso wokuba samkele kwaye senze ngqo oko uThixo asixelele sikwenze. Kwaye emva koko ekubeni nomqondiso sibandakanywe nedini lethu ngokugqibeleleyo. Andiboni nayiphi into ngaphezulu ingacaca ngakumbi. Yabona, kuphela kwendlela nabani anokucela ngayo kokuba landla yeyayo nayo phansi kwegazi ngokuba ichiza legazi laliseminyangweni bagqitha ingelosi yokufa kwafuneka ijonge ize ibone igazi ngoku kwakhona yayingumzekelo womoya oyingcwele ngoku uyabona ubuqu begazi likayesu lalingenakuza phezu kwaye ngamnye wethu ngokuba wayenelingako kuphela igazi emzimbeni wakhe kwaye laphala laphuma emzimbeni wakhe ukuya emhlabeni amawaka amabini eminyaka eyagqithayo kodwa lalingenzelwanga ukuba lelo mqondiso ubomi obabusegazini yayingumqondiso ngoku ndiyakuyingqinisisa kuwe nje emzuzwini ngebhayibhile umqondiso ofanele uze phezu kwethu ngamnye ukubonisa ukuba sibandakanywe nedini lethu kwaye sisenzile isicelo sikayehova wathi upetros ngemini yepentekosti guqukani nonke ngabanye nize nibhaphizelwe egameni likayesu kristu ukuze nixolelwe izono kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakwabo bakude nabaninzi eyakuthi inkosi uthixo ibabize yabona hayi ukuyibonisa nje kubo nabaninzi eyakuthi inkosi ibabize baninzi abacinga ukuba babiziwe kodwa bonke ababizwa yinkosi abo yabaziyo ngenxa elingaphambili yababiza bonke eyababizayo yabagwebela bonke eyabagwebelayo yabazukisa into sele yenziwe kwaye emva koko xa uthatha umntu ongakholwayo ukuba umoya oyingcwele ungowemini yabona abakwenzayo baphika umqondisi wona lowo oluphawu lwakho lokuba uqhakamshelene nedini lakho yabona endikuthethayo ilula kakhulu ukuba unokujonga nje kuyo ngendlela athe uthixo wanayo ibhaliwe ngoku igazi liyasithwala kwaye besi ibonisa uphawu lomoya oyingcwele lokuba bubomi ngoku ubomi besilwanyana babungenakubuyela emntwini ngokuba aziyikunxibelelana ubomi besilwanyana abunamphefumlo kuso ubomi bomntu bunomphefumlo isilwanyana asazi ukuba size asazi okulungileyo kokungalunganga sona nje sona sinomoya kodwa hayi umphefumlo ngokukhumbula ngoku umphefumlo yimvelo yomoya kakade ngoku qaphela kodwa ngoku xa ubomi bedili lethu uyesu kristu xa igazi lakhe laphalazwayo waye enguthixo ezele emntwini omnye ngoku uyehla ekubeni nguyehova ukuzazisa yena njengomntu ukuthabathela kuye imo yomntu ukusibandakanya kunye naye waye eyimvana kathixo kwaye ngaphakathi kuye apho igazi ngoku ndazi mntu othile othi wayeligazi lobujuda uva amajuda esitsho oko wayengelo gazi lobujuda kwaye engelilo negazi lentlanga wayeligazi likathixo wayengenalo nelobujuda wayengenguye nomjuda nantlanga wayenguthixo intombi iyakumitha ngoku yazi ukuba abaninzi babantu kuni kunye namaprotestanti acinga ukuba iqanda lalilelikamariya kwaye isibomvisigazi esiphumayo ubomi buza kwiseli yegazi ngokuba isikhukukazi singalibeka iqanda ngaphandle kokudibana nenkunzi yentaba aliyi kuqandisela ukuba alichunyiswanga ubomi buza busuka kumjelo wegazi osuka kwinkunzi kodwa kulena imeko apho kwakungekho nkunzi ke ubomi egazini bufanele buze busuka kuthixo yedwa kwaye wadala iseli yegazi esibelekweni sikamariya uthixo ngokwakhe umdali ngokwakhe wadala iseli yegazi ngoku jonga bathi kuhle yayingumzimba umariya wayeneqanda hayi mhlekazi wayengenjalo hayi qanda ukuba yayeliqanda akunakufumana mbewu ngaphandle kwemvakalelo kwaye ukuba yena waba nemvakalelo umenza ukuba wayesenza ntoni uthixo wadala zombini iqanda negazi oko koko wayekuko nqo sambamba uthixo itsho ibhayibhile utimoti okuqala isithathu ishumi elinesithandathu ngaphandle kwempikiswano inkulu imfihlelo yentloko buthixo uthixo wabonakaliswa esenyameni sambamba ngezandla zethu laa mzimba yayinguthixo ngokuqinisekileyo yayinguwo yayinguthixo into yonke kwimoya yomntu ngoku siyaqaphela koku okokuba la seli yegazi ekubeni yakhuliwe yakhupha uthixo uthixo waye ekukristu exolelanisela kuye ihlabathi apho kungekho namnye onokuyenza kungekho nto yimbi enokwenziwa yathabatha ela gazi lingcwele ngokwakhe uthixo kwafuneka eze ehle abe ngumntu ukuva ubunzima kumthetho ongowakhe ukuba uyesu wayengumprofeti nje umntu owahlukaniswe kuthixo ngoko uthixo akanabulungisa ukuba ndingathi umzalwane ugrant makafele isono ubhili afanele afele sona okanye into engenye isohlwayo esithile oko kuyakuba asibobulungisa ukuba bendisenza inkwenkwe yam ifele isohlwayo endithenda sibeka futhi ayikabi bubulungisa kukho kuphela ubulungisa obunye endinokubenza oko kukuthatha indawo yayo ukuba ndifuna ukuyisindisa kwaye uthixo kwafanela abe yinyama ukuze athathe indawo yomona uthixo wabonakaliswa esenyameni kungekho okungaphantsi kuthixo buqu ngoku apha yayinguye ebonakaliswe esenyameni ukuze athabathe izono zehlabathi kwaye wazibonakalisa yena kuthi ukuze sibe nokubonakaliswa kuye uyabona injongo yayo ngoku siyafumanisa ukwaziswa kwethu kwidini lethu ubomi bedini kuthi obungumoya oyingcwele xa la seli yaphulwayo yakhupha uthixo yakhupha uthixo okokuba ubangcwalisile abantu ngegazi elilelakhe yena waza wabeka uthixo emntwini kwakhona uthixo kuwe ubomi obungunaphakade kwaye nasiphi isifundiswa somgrike siyazi ukuba eli gama bomi obungunaphakade lisuka kwigama zoe zoe othetha ubomi bakhe uthixo injalo loo nto kuphela kwendlela onokuze ube nobomi kukho uhlobo olunye lobomi obungunaphakade kwaye obo bubomi bukathixo yena kuwe yabona emva koko unobomi obungunaphakade ngokuba yena kuphela akonaphakade okhoyo kwaye sizizibonakaliso zeengcinga zakhe ngaphambi kokuba kwakhe kwakhona siseko sehlabathi okanye nantoni konke oku kukucinga nje kwakhe kwaye sikukubonakaliswa kweengcinga zakhe koko yayikuko kwaye kwafanela ehle ukuze athabathe asuse isono kwakungekho namnye ongomnye onokuyenza kwakungekho namnye owayefanelekile ukuyenza kwakungekho namnye onokuyenza kuphela yena kwaye wayenza kwaze emva koko xa obaboni baphuma kulaa mzimba umntu owayengunyana kathixo amandla akhe okudala enza isakhiwo njengaye wonke umakhe wakha isakhiwo awangena kuso ngokwakhe uthixo wayenza loo nto kwaye emva koko xa obabomi bathatyathwayo igazi ichiza lalo laphalalela emhlabeni nje kanye ngomsulwa uabheli laphalala phezu komhlaba kodwa ukusuka kwelaa gazi kwaphuma umoya oyingcwele kathixo kwaye oko kwathunyelwa emntwini ngomhla wepentekosti ukuze abandakanye kwelaa dini labafelayo akukho ndlela yimbi ehlabathini esinokuyifumana ngayo umqondiso onguwo jonga ukuba wawunetyala lokufa kwaye usazi ukuba ubusiya kwisitulo sombane kwaye khumbula ukwala Dallas mamela ukwala igazi likaYesu Kristu umqondiso wegazi lakhe ukuba uyalibona lona kwaye ulale uza kujongana nomgwebo kunye unegazi lakhe ezandleni zakho muni lungu lecawe khumbula oko bekungathini ukuba uLee Oswald ebenako kwezontsuku zimbalwa nokwakubila phambi kwalaa nkundla iphakamileyo ekwafuneka jongane nayo kwaye saziwa ekubulaleni umongameli kwakungasayi kubakho nesuntswana lenxeba indlela enokuba laa ndoda yayiziva ngayo inokuba yaba kwinto exakileyo zange abe nokujongana nayo ngokuba omnye umfo wamdubula kodwa cinga ngokuhlala phaya phambi kwenkundla ephakamileyo enomsindo unegazi lomfowenu esandleni sakho umongameli weUnited States leyo iya kuba into encinci kuni bantu abagqitheke egazi likaYesu Kristu xa niya kuma kwiinkundla zikaThixo. Ubile usoma xa usasa uOswald wayengenakwenza ngakumbi kunokuba ashiye obu bomi ngokwakhe, kodwa uThixo umkisa wena ngonaphakade ukusuka ebukhoneni bakhe. Iya kuba yinto exakayo. Qwalasela ukuba kufuneka uze ezinkundleni zokuba unetyala, ubuya kufuna elona lingcono igqwetha unokulifumana. Nabani unokuyenza loo nto? Kwaye wonke umntu ozalelwe ehlabathini, andikhathali lilungu yakangakanani ikhaya aphuma kulo, unetyala legazi likaYesu Kristu ade abe ulamkele uxolelo lwalo. Kwaye kuphela kwendlela onokwazi ukuba uxolelo lulungile xa umqondisi uzibeka phezu kwakho kwaye ube nawo umqondiso. Qwalasela, unetyala kwaye uya kuzingela elingcono igqwetha onokulifumana lokuthethela ityala lakho. Kwaye ukuba bendisiya emgwebeni ngaThixo, andifuni mpristi, andifuni mntu, ndifuna ummeli endinokumfumana onokuthethelela ityala lam. Mandikutho oku kuni, sihlobo sam esingumKristu, ummeli wethu ikwangumgwebi wethu kananjalo, kwaye owethu umgwebi waba ngummeli. Ityala ligqityiwe xa sisamkela uxolelo lwakhe. Umgwebi ngokwakhe wehla waba ngummeli, kwaye ummeli nomgwebi ngumntu omnye. UThixo waba ngumntu ukuze agwebele umntu ngokufa kwakhe buqu awathi wakubeka phezu kwakhe. Haleluya! Oko kuthetha makadunyiswe uThixo wethu, ufanele ludumo lonke. Umgwebi wethu nommeli wethu ngumntu omnye. Umoya oyingcwele ngumqondiso wokuba sixolelwe. Ityala livaliwe kuyo yonke indoda nomfazi othe wamkela ngenene ubhaptizo lomoya oyingcwele, evavanyiwe, ubandakanywe nommeli wakhe nomgwebi wakhe nedini lakhe, kwaye umqondiso awuphethe kuye ubonisa ukuba uhambo lwakhe oluya eluzukweni luhlawulelwe. Amen. Konke kugqityiwe. Uphethe laa mqondisi ungowakhe ubhaptizo lomoya oyingcwele olingqina lovuko lukaYesu. Amen. Ingaba niyayikholelwa? Oko kukubandakanya kwakho uphethe umqondisi. Ngoku ukuba akufumananga laa mqondisi akuyi kungena. Kufanele ube nomqondiso. Elo lixabiso elifunekayo. Xa ndibona igazi, igazi ngumqondisi. Xa ndibona igazi, ndiyakugqitha phezu kwenu. Kufuneka ube nomqondiso. Ukuba akunawo, utheni? Ngayi kuye. Kufuneka ube nomqondiso. Ukuba umqondiso wawungadandalaziswanga, umqondiso wawungabonakaliswanga ezantsi phaya, nomnqophiso wawungasebenzi, uthi kuhle ngoku Zolwane uBrenham wokulinda nje umzuzu. Injalo ngqo loo nto. Umqondisi wawungaphezulu komnqophiso kuba Israyeli wayenomnqophiso wokuba beluke, kwaye nawuphi umJuda wayenokuphuma aye kubonisa nawuphi umntu. Ndingakuqinisekisa ndalulukile, ndingumJuda, ndaluluswe ngokomyalelo kaYehova, kodwa noko zange kwamkhupha ukuba umqondiso wawungekho phaya nawo. Kufanele adandalazise umqondiso. Niyayifumana? Yena umqondiso kufanele ube phaya nakanjani. Kwaye ukuba ukumnqophisa, ukuba nawuphi umJuda ngathi andizukuqaba gazi emnyangweni wam, ndingakuqinisekisa ukuba ndingumJuda womnqophiso, ingelosi yokufa yamfumana. Awukhathaliseki wayethembeke kangakanani, lilungu elingakanani lecawa, uzihlawula kangakanani izishumi, utsho kangakanani ukuba ukholelwa uYehova, uYehova wayefuna laa mqondiso. Kwaye uyayenzana namhlanje kanjalo, ifanele, iyafuneka. Kuba akukho ndlela yimbi phantsi kwezulu, akukho gama limbi linikiweyo. Akukhathaliseki uluya kangakanani, uthembeke kangakanani, laa mqondiso kufuneka ube phaya kwaye udandalazisiwe. Igazi uthi kuhle, ndibulele imvana kwaye ndilifake efatyini, ndilibeke emva apho. Asiyiloo nto ayitshiloyo, kufuneka libe semgubasini nasendaweni yomnyango. Ufanele lidandalaziswe, kwaye ubomi bakho bufanele budandalazise umqondiso ukuba ukuwe Oh, nina amaPentekoste, intoni engalunganga nani? Inwele ezinqothulweyo, ubuso obuqatyiweyo, amadoda, iziphulo ezingcolileyo nezinto. Uphi owakudalalaziswa igazi lenkosi yam uYesu Kristu ngumqondiso kamoya oyingcwele? Nina ninokumila kokuhlonela uThixo, nize nibize ubugqwirha nayo yonke engenye imisebenzi kaThixo, ubugqwirha. Nintalazisa njani umqondiso? But ndingumpende andikhathali uyintoni, ndingumbhaptisi, ndingumrhaphi, andikhathali uyintoni. Laa mqondiso kufanele ube phaya, uThixo uyawufuna, kwaye hayi enye into kodwa leya. Uthi kuhle ndinekagqirha, andikhathali zingaphi zidanga onazo. UThixo ufuna laa mqondiso, kwaye wona kuphela luphawu lokuba indlela yakho ihlawulelwe. Akazukuthatha mfundo zakho okanye into ethile, ufanele abe nalaa mqondiso. Umqhubi bhasi uthi, apha linda umzuzu, asinguwo umqondiso wam. Umntu wenqwelomoya uthi, kuhle phuma phaya ngoku, itikiti ngumqondiso. Uphuma phaya uxelele umqhubi inqwelomoya, apha ufuna ukungena kwinqwelo ntaka yakho, yimalini? Ngena ngaphakathi ufumane umqondiso wakho. Oh, yakukuhlawula, andinakuyithatha. Awuyi kuya kwinqwelomoya yam ude uye kuhlawulela ixabiso ufumane umqondiso. Ndifuna umqondiso. Uthi, kuhle ndiyile esikolweni, ndenze oku, ndi andikhathali wenze ntoni, kufuneka ube nomqondiso okanye akuyifumani. Amen no amen. Akuyiboni? UThixo ufuna laa mqondiso. Xa ndibona igazi kwaye kuphela ndiya kugqitha xa ndibona umqondiso. Wawungadandalaziswanga, umnqophisi wawungasebenzi kwa ukusebenza. Umjuda wayenokutsho ngokupheleleyo kwaye abonakalise ukuba ungowalukileyo umjuda. Wayenokuthatha abazalwane phandle athi, jonga apho, ndalukile. Oko wakungathethi nenye into. Uthi, ndingumWeseli, ndingumBhaptisti, ndingumPentekoste, ndikoku, ndikokuya. Oko akuthethi nenye into. Unyanzelekile ukuba ube nomqondiso, kwaye xa umqondiso ufika ungqina ngoKristu. Uthe uyakwenza, kwaye uKristu lilizwi. Kwaye ungathini ukuphika ukuba iBhayibhile inyani, inxenye yayo, uze futhi ube usithi unomqondiso ngelixa umqondiso obobungqina ngoYesu Kristu? Yabona, nako apho ndimangaliswa khona. Oh, uthi, andikholwa, yakholwa imihla yemimangaliso. Oh, jonga, akukho mqondiso phaya. Umqondiso uvumelana nalo lonke ilizwi ngo, amen. Yonke into kuba nguThixo ngokwawo, yabona, kulungile. Kodwa, ukuba umqondiso wawungekho phaya, umnqophiso wawungasebenzi, wawubhangisiwe. Into enye nangoku. Akukhathaliseki utsho kangakanani, kangakanani, ubunokutsho kangakanani, ndikholelwa lonke ilizwe eBhayibhileni. Uthi, ngolwana uBrenham, ndingakucaphulela isiqinga sala Bhayibhile, yonke iBhayibhile ngentliziyo, ndikholelwa lonke isuntswana layo. Kulungile oko, uSathane uyakwenza naye. Uthabatha umqondiso. Kuhle, ngolwana uBrenham, ndinodonga lwam luzele zisidanga, isisidanga sobuqu, kwaye nesidanga sobugqirha nesobu LLD kwiLatin. Kwaye oh, ndibhale incwadi, ndenze oku, ndenze yonke into, ndenze zonke izinto, andikhathali. Kulungile konke oko, kodwa noko kufanele ube nomqondisi. Umqondisi futhi umqondiso usafuneka. Uthi, ndingumfundi weBhayibhile, ndingumntu olungileyo, ndikoku okuya. Oko kungaba kokulungileyo, kungabe kulunge konke, kodwa kufanele kube nomqondi. Ngoku ukufa kwakulungele ukuntlitha iyiphutha nangaliphi ixesha. Hayi, kunjalo nokufa kulungele ukuntlitha isizwe ngoku nangaliphi ixesha. Anajin, ndiva into ethile njengotata wakho ephawule ngelinye ixesha. Ndibe ndisoloko ndikuthanda okuya. Wathi, niyazi esi sizwe kunye nezono zaso, ukuba uThixo uvumela iMelika ukuba isinde koko ikwenzayo, uya kunyanzeleka ngokusesikweni ukuba avuse iSodom neGomora aze axolise kuzo ngokuzitshisa. Hayi, oko kunjalo. Khumbula, uSirayeli wahlawula ngaso sonke isono awasenzayo. Kwaye kuya kuba njalo nakuthi. Siba ngabangalawulekiyo njani? Qinisa ikrele, Buyela kuThixo bandla. Hayi ukutsho ezi zinto ukuze ndahluke. Ngimixelela njengesilumkiso. Niyakhona. Ukufa kwakulungele ukunhlika. UThixo wayebabonisile ubabalo lwakhe nenceba yakhe ngawo amandla nemiqondiso nemimangaliso. Wenze njalo nanamhlanje ngaphambi kokuthabatha ibandla likhulu. Futhi basanqwenela ukungaguquki nokungakholelwa umyalezo. Yabona, kwakukho umyalezo nje phambi kokuba kukhutshelwe ngaphandle ibandla. Kusoloko kufanele kube njalo, into ekwanye nangoku. Sonke isenzeko sikamoya ngumqondiso osuka kuThixo. Yayikholelwa loo nto? Njengomyalezo, kubakho umqondiso. Emva koko, umyalezo ulandele umqondiso. UThixo waxelela uMoses wathi ukuba abayi kulikholelwa izwi lokuqala umqondiso, mhlawumbi baya kulikholelwa izwi lowesibini umqondiso. Ngoku xa ubona imiqondiso iqhubeka kwaye kungekho myalezo emva kwawo, isesisikolo nje sidala semfundo yenkolo kwaye ezantsi, oko kwakungasuki kuThixo. Kodwa apho kukho umqondiso ubonakalisiwe, umyalezo uyawulandela. Ngoku jonga uYesu uza embonakalweni. Ngaba njani ingxolelo okanye nabani okulo mboko apho ivakala ingathi buyela emva, mhlawumbi inengxolwana funa niyifumane. Xa uYesu weza embonakalisweni zange atsho okuninzi ebantwini. Wonke ubani wayemfunela ecaweni yakhe. Owu, lo mprofeti mncinci sivuya kakhulu nje ukuba naye. Wayephilisa abagulayo. Owu, uzuko kuThixo. UThixo uvuse indoda enkulu phakathi kwethu. Kwakulungile oko. Ke ngenye imini yafika kwindawo apho lowo yayingumqondiso wakhe. UIsaya 35 wathi iya kuba ngumqondiso. Isiqhwala siya kutsiba njengechama, nanjalo-njalo. Imfama iya kubona. Yayingumqondiso. Wadandalazisa umqondiso wakhe njengomesiya, nanjalo-njalo. Kwaye bona abaninzi babo bathi, ewe, ndingahamba nokuya kuhle. Ngoku, ukuba oko kwakungumqondiso, kwakufanele kubekho izwi lalaa mqondiso. Yayiyintoni izwi emva kwawo xa waqalisa ukufundisa imfundiso yakhe, waze wababiza imfumba yenyoka engcwele? Wayengadumanga ukusukela ngoko. Yabona, xa izwi leza nomqondiso, umqondiso waphuma kuqala. UMoses wehla waya eyiputa kunye nomqondiso, waze walahla phantsi intonga yakhe, yajika yaba yinyoka. Wowu, yayingumqondiso. Kodwa emva kwethuba, izwi leza nomqondiso. Emva koko kwakwahlukile. Yabona, abayifuni laa nto. Izwi kufanele lilandele umqondiso. Kwaye akukho xesha limbi owawunokuza ngalo kuphela elaa xesha, ngokuba yayilixesha lokuzaliseka kwezibhalo. Jonga awamxelela kona kwityholo elivuthayo. Ndizibonile izincino, ndaziva zona ezabantu babo. Ndabona ukuxhwaleka kwabo ngabaqhubi babo amayiphulo. Kwaye ndisikhumbule isithembiso sam endasenzayo noAbraham. 400 years ayegqithile kwaye wamxelela uAbraham baya kuba sezantsi phaya. Yabona, akukho xesha limbi enokuba lilo. UMoses kwafuneka eze nje ngelaa xesha. Ixesha elikhulu likaThixo libetha kakuhle. Alisokuze libe ngumzuzu omnye ekukhawulezeni okanye umzuzu omnye ngasemva. Liyakuba kanye sekuxesheni okuchanekileyo. Kulungile. Ke niyabona, yonke into yayibaleka nje kakuhle, ingenakuza ngamanye amaxesha. Nkqunazo ezi zinto bezingenakuza ngamanye amaxesha. Oku bekungenakuza ngexesha likaLuther, ibingenakuza ngemihla kaWesley, imihla yamaBaptist okanye amaWisi kwimihla yawo, ibingenakuza. Ifanele ize ngoku. Israyeli kufanele abe sisizwe. Amabandla afanele abe njengohlobo alilo ngoku. Kufanele kubekho umyalezo wesithathu, isigaba sesithathu sebandla. Kufanele kubekho iLaodike. Ibingenakwenzeka ide iPentecoste ize ihlohle eyayo, iphume ize ibe ngumbutho. Kwaye yenza oko yakwenzayo. Emva koko kufanele ize. Emva koko uze iNkosi xa bamkhuphela ngaphandle kwebandla. Ulilizwi. Ayoyika ukucela umngeni elalizwi naphina, bathi cwaka kakhulu malunga nalo. Kodwa noko bayakuxambula ngalo. Chicago, apha kungekudala xa iNkosi yandinika umbono, ndandinamakhulu amathathu abalungiseleli ezantsi phaya. Ndathi, ngoku yazi into eni malunga nembewu yenyoka, nanjalo-njalo. Ndathi, omnye wenu makathabathe iBhayibhile aze ame ecaleni kwam aze ayiphikise. Elona gquba lakhe lathi cwaka owakhe walinga. Ndathi, ngoku sukani emva kwam. yabona ingaphandle kwesikolo sabo sokucinga noko bathi umzalwane uBrenham umprofeti xa ethandisiwe kodwa xa intambiso imkile kuye oh andazi intoni ukuba oko silo phawu lwayo imfundo yenkolo ephiqeneyo eyona igama umprofeti lithetha umtyhili lizwi ongcwele ilizwi lenkosi liza kubaprofeti leyo yindlela uYesu awaqondakaliswa ngayo kwaye bathi emva kovuko bathi siyazi ukuba wayengumprofeti kaThixo yabona akukho mntu onokuzenza ezi zinto ngaphandle kokuba uThixo unaye emva koko babengayi kuwamkela umyalezo wakhe babengayi kumamkela uYohane kwaye wayengumprofeti bengenakumamkela uEliya namnye kubo bonke babo kwaye babe nesityhilelo esingcwele igama lesingesi profeti kumagama esingesi lingathetha nantoni lithetha umshumayeli kodwa xa usithi mprofeti webhayibhile endala lithetha imboni kwaye izakhono zakhe zizokuba athe wakuxela uyazaliseka kwaye lowo yayingumqondiso wokuba umprofeti yena kananjalo wayengumqondiso wokuba unesityhilelo esingcwele selizwi elibhaliweyo kwaye emva koko uThixo uyalingqinela lona emva kwakhe aliqinisekise njani ulungile fanele ibe yile ndlela kuko konke akukho ndlela yokuyiphela Thixo uthe iyakuba yilaa ndlela kwaye nantsoke kodwa nantso namhlanje yabona laa mqondiso kufanele ube phaya obonakalisa elaa lizwi kwaye ulenze libe yinyaniso ngenene ngoko indlela athembise ngayo indlela alungiselele bonke abantu bakhe belizwe elithenjisiweyo ngoku xa wayeza kuba nale mfuduko nto leyo yayingumzekelo ngoku ndiza kuzama ukuphuma malunga nelinye ishumi elinesihlanu imizuzu engamashumi amabini kunye nomyalezo qwalaselisisa ngoku ndifuna nina nikufumane oku kuba ndingangaze ndinibone kwakhona yabona qwalasela ngokuqaphela indlela awabalungiselela ngayo abantu bakhe bangaphi abaziyo ukuba akazange waguqula iindlela zakhe zandi yena ngoku jonga ngebhayibhile uze ubone ukuba zange ayiguqule hayi mhlekazi wabalungiselela njani abantu yena kuqala wathumela umprofeti kunye nomqondisi owayengumoses ingaba injalo kwaye umqondisi waba nomyalezo umyalezo wo ukulungela babephuma besiya kumhlaba owawuthenjisiwe emva koko wayenokwaziswa kwalaa mprofeti okokuba ukukhanya kwakuphezu kwakhe intsika yomlilo yalandela loo mprofeti siyayazi loo nto yahamba ngentlango nomoses siyakuqonda oko kwaye emva koko wabanika umqondisi wesiqinisekiso sokuba abafanele boyike bacaphuke kwaye baphakuzele apho wathi xa ndibona laa mqondisi yakugqitha phezu kwenu jonga indlela enze ngayo ngoku walungiselela kuqala umqondisi umthunywa oqondakalisiweyo umyalezo ukuqondakaliswa komthunywa nomqondiso ukuqinisekisa ukuba indlela yayihlawulwe waya kumhlaba wesithembile into ekwanye ayenzileyo namhlanje wenze ntoni yena wasithumela umoya oyingcwele umoya oyingcwele ngumthunywa kwaye ukuqondakaliswa kwakhe ngokwesibhalo umqondakalisa ephakathi kwethu okwanguye izolo namhlanje naphakade kwaye umqondiso sisiqinisekiso yintoni esiyoyikayo uhambo lwethu seluhlawulo kwaye sibandakanyiwe nedini lethu akanakugxotha uyithembisile loo nto sibandakanyiwe uIsrayeli ephuma eyiputa njengoko nditshilo ifana nomtshakazi ephuma ebandleni xa umoses waqala ulungiselelo lwakhe israyeli wonke wahlangana egoshen ukwenzela umthandazo nonqulo wokuchanekileyo bephuma kuzo zonke iinkalo zeyiputa leyo yindlela umtshakazi aya kwenza ngayo uya kuphuma kuzo zonke iinkalo zobunye bubini buthathu nazo zonke ezinye iintlobo uya kuphuma fanele ngoku siyafunda apha kumahebhere siyazi into yokuqala emasicinge ngayo phuma kuzo zonke iinkalo phumani phakathi kokungakholwa ngoku umoya oyingcwele uthembisile ukubiza oko kwemihla yokugqibela phumani phakathi kwabangakholwayo qwalasela siyafumanisa kumahebhere ishumi amashumi amabini anesithandathu ndinayo ibhalwe apha phantsi itho oku ukuba sona ngabomi emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso akukho dini limbi lesona yabona ukuba awukholwa ngabomi ukubani yakuqwalasela ingathini apho ukubani ngandipha ixesha de ndenzela angcaciso bendinokuyiva emoyeni andigqithanga kakuhle yabona qwalasela nangamahebhere asendleleni yawo ephumayo uthixo wakhetha ishumi elinesibini lamadoda okanye umoses wenza isandla sikathixo ukuya ngaphaya ayokuhlola umhlaba baze babuya baza kunye nomqondiso womhlaba kwaye xa bafikayo phaya ishumi labo babesoyikela ukufa kutheni bathi bona ama-amaleki phezulu phaya sikhangeleka njengemicikwana kuwo uyoshua nokhalebhu babuya bebaphathele ubungqina singayenza niyabona lawo ngamakholwa asemdeni aphumela kwezi zinto zahlukileyo nakwibandla nokuzixokomezela ebandleni nobhaptizo neentlobo kodwa xa ifika kanye phezulu ekuweleleni ngaphaya ukuya kufumana umqondiso ubungqina bokuba umhlaba uphaya obabu uyesu kristu akafanga ngomnye umnani uhlala kuwo ukunye nathi ngoku ukuthi xa ifika kokuya aha babengenakukholelwa kokuya kwakubaxekile niyabona kwaye bayabuya kwaye bona ngamnye kubo bafela entlango akhona mnye kubo owawelela ngaphaya kwaye yabona ukuba sikholwa thina mawisile bhaptizi rhabe yathemba umfundisi wam omdala uhleli apha namhlanje ugqirha Roy E. Davis abaninzi benu bayamazi kanye apha eFort Worth unokuba uhleli apha ndiyakhumbula sazixoxa ezi zinto emininzi iminyaka egqithileyo wandibhaptizela enkolweni ibandla emissionary baptist kwaye jonga apha ngoku ukuba sifika kulaa mda womhlaba sithi kulungile uzuko kuthixo ndithethe ngelwimi haleluya asikuko ukuba ungathi ungakholwa naliphi lela lizwi kukho into engalunganga namava akho yabona uza kanye emhlabeni ubone uphaya uyabona ukuba uyesu uvukile uphakathi kwethu uva ilizwi elilandela umyalezo kwaye futhi ungalikholelwa uyazi okwenzekayo emva koko bafa kanye entlango ukuba sithi sone ngabomi emveni kokuba sakwamkela ukuyazi inyaniso akusaseledini ngenxa yaso loo nto incwadi yamahebhere isixelelayo kwaye ngoku qaphela njengoko sibona imiqondiso emikhulu yokuphela kwexesha emhlabeni athe wayithembisa ikangakanani ukuba nkulu ukusilumkisa ukuba ixesha lisondele suka ekungakholweni hlanganani ufanele sithandane omnye nomnye kwaye sikholwe size sizahlule ehlabathini qwalasela babengafanele bahlangane nje baze bathethe malunga nomyalezo babefanele bangene kuwo bangene phantsi kwegazi hayi baze bathi uyazi umoses usixelele umthunywa wathi usixelele ukuba sifanele sibe negazi ucinga ntoni malunga nalo makhwenkwe yayingeyiyo bulala imvana uze ubeke igazi phaya singeza sihlale sivumelane ngelizwi ngayo yonke into ngenye kodwa singenawo umqondiso yintoni elungileyo esenzela yona ayilunganga ngena phantsi kwawo wayengena xanduva lwakhe nabani na ongekho ngaphantsi kwela gazi kwaye akanaxanduva ngaye nabani namhlanje ongekho ngaphantsi komqondiso usapho lonke lukhuseleke kuphela xa lwaluphantsi komqondiso kwaye umqondiso wawuveziwe ekuhleni usapho lonke niyakukholelwa oko namhlanje kufanele sikukhumbule oko bantu abantwana bethu kwaye aba basafikisayo bobubuvuvu ne-rock and roll nezinto esingena kuzo nabo bonke aba apha ongqothwane nezinambuzane kwaye ungaba uyazi ukuba konke kumelwe apha encwadini yebhayibhile itsho oko kwisityhilelo ngokuqinisekileyo iyakwenza indlela abantu bona abayiyo bona bafile abanakuvuka zange babe ngunaphakade babengekho nasengcingeni ke bayakutshabalana bayakuphela ngonaphakade bayakushatyalaliswa ngokupheleleyo bayakuhlwaya amaxesha angapha kwezigidi ngoko bakwenzileyo kodwa nantoni enesiqalo inesiphelo koko okungenasiqalo akunasiphelo kukho kuphela uhlobo olunye lobomi obungunaphakade uhlobo olunye lobomi obungunaphakade sixunela oko qwalasela uyoshua isahluko sesibini sikayoshua elakholwayo ihenyu lentlango lalivile kunye nosapho lwalo laza labazisa phansi kwentambo ebomvu. Toleo yaye ngumqondiso osuka kubathunywa bakaYoshua. Ingelosi kaThixo echabalalisayo yawuhlonipha lamqondiso, kwaye oku yakuphela kwesi sasixeko. Nantso imfuno kaThixo ngabakhonzi bakhe okokuba uThixo wayefuna loo mqondiso, kwaye yayikukuphela kwawo. Andikhathali ukuba yayingusodolophu wesixeko, ukuba yayeyona ndoda ingcwele esixekweni, ukuba baya kweyona xawa inkulu esixekweni, yonke into esixekweni yawa kuphela laa nto uThixo yedwa wawuhlonipha laa mqondiso. Qwalasela, iYeriko yayivile ukuba uThixo wayesenza izinto ezinkulu, kodwa zange bahoye isilumkiso. Ke banjalo abantu namhlanje ukuva oko uThixo ebekwenza kwiminyaka embalwa egqithileyo, kodwa abayi kuyihoya. La mandla makhulu enceba nemiqondiso, njengoko athembisileyo, njengoko kwabanjalo ngemihla yeSodoma, kuya kubanjalo. Indlela athembise ngayo ukuba laa nto iya kubanjalo, qaphela okwenzekileyo neSodoma. Kumbula, kwakukho umqondiso weSodoma, kodwa umthunywa kaMalaki isine ukubuyisela iintliziyo zabantu emva kooyise, ooyise bePentecost, ukubuyisela eBhayibhileni. Akunakubakho Bhayibhile yimbi, into eyenye esi sisityhilelo esipheleleyo sikaThixo. Kwaye othile wathi kuhle, yayikholelwa le ndawo, andazi malunga nokuya. Umthunywa wenene kaThixo ukujikela emva kwinto yonke, yabona, qwalasela. Yiloo nto umoya oyingcwele oyenzayo ukubuyisela kulo lonke ilizwi likaThixo. Inceba yakhe ibe ibonakalisile, umgwebo wakhe wawulandela. Kwakufanele bakholelwe ukuba babekhuselekile kweziya zinkulu izakhiwo zobuhlelo ababe nazo phaya eYeriko, kodwa bafumanisa ukuba zazingasebenzi. Kufanele kwabakho ethile ye mhlawumbi bangena phaya ngandlela ethile. Kwakukho iqaqobana lamakhwenkwe angena phaya aze akuxelela ukuba aqokelele yonke imbewu eyimiselwa ngenxa elingaphambili, kwaye ukuba wafumana, kwaye wasebenzisa indlu yakhe ukwenzela ibandla, waze wamkela abathunywa, waze wafaka bonke esixekweni sakhe ababeya kukholelwa phantsi komqondiso. Omnye umfazi kweliya likhulu iqela, omnye omncinci umfazi, nako konke ukuduma kakubi kwakhe mhlawumbi ekwayiwe kulo lonke ibandla esixekweni, kodwa wamkholela lamthunywa. Kwaye lamthunywa washiya umqondisi, kwaye uThixo uhlonipha umqondisi. Unjalo nanamhlanje, khumbula nje xa umtshabalalisi womsindo kaThixo owezayo, laa nkqubo inkulu yawa, umqondisi wagcina indlu yakhe ikhuselekile. Hayi kuba wayengumfazi olungileyo, kuba wayenokholo kwaye wasebenzisa umqondiso. Ngoku kwakunokuthini ukuba wathi, ehe, bona yayingamadoda alungileyo, ndiwonwabele kakhulu umyalezo abawunikezileyo. Kodwa inyani ivakala ngahlobo luthile sileyo ukuba nelaa xesha lijinga ngaphandle kwefestile yam yakulitsalela ngaphakathi nje ngeyayiwile. Ngeyayiwile, uThixo uhlonipha kuphela umqondisi, nto enye nomqondisi wobomi eyiphutha. UYoshua wayengumzekelo kaYesu, ngokuba uYoshua uthetha Yehova Msindisi. Wayengumzekelo kaYesu, wayenyanisekile kuphawu lomqondiso womthunywa wakhe awawushumayelayo. UYoshua wahlala enyanisekile kolaa phawu lomqondisi, bonke phantsi kwawo basindiswa eyiphutha, bonke ababephantsi kwawo basindiswa eYeriko. Igazi lemvana ngumzekelo namhlanje womqondisi, wokuba umoya oyingcwele ngumqondiso wanamhlanje. Bonke abaphantsi kwawo bakhuselekile, bonke abangaphandle kuwo abakhuselekanga. KumaHebhere 13:20 ubizwa umnqophiso wanaphakade, umnqophiso omdala yayiyenye into, lona ngomtsha, lona ngumnqophiso wanaphakade. UThixo, igazi kaThixo elibophelele izithembiso, zisenza sikhululeke esonweni nosizi, kwaye sahluke kwihlabathi lonke. Akunyanzelekanga ukuba unxibe ngokwahlukileyo, nabani na anganxiba ngokwahlukileyo, ufanele ube kwingaphakathi ngowahlukileyo. Ubomi bungaphakathi, hayi isinxibo, ukunxiba. Ubukumkani bukaThixo asiyonyama nokusela okanye izihombo, kodwa ukuzeka kade umsindo, ubulungisa, ukuthozama, umonde kumoya oyingcwele.
The promises
ngoko izithembiso ziyakhulula esonweni kubonisa ukuba uThixo akasingqalanga isono sakho. UDavide uthi inoyolo indoda uThixo angayikuyibeka sono, kwaye uThixo akasukuze abeke sono phezu kwalaa mqondiso, ngokuba umqondiso luphawu oluhlawulweyo lokuba uThixo sele lamkele kwaye unomqondiso wayo. Ixa ukholo lwakho luyithengile kwaye unalo ixabiso lokuthenga intlangulo yakho emzimbeni wakho, ukuze umnqule yena kwaye uveze izithembiso zakhe namandla. iTestamente entsha ithetha umnqophiso omtsha, igazi lithetha bomi. iTestamente entsha yitestamente engumoya oyingcwele, umoya oyingcwele onika obungqina bokuba uYesu Kristu wavuka kwabafileyo, wabonisa uYesu ukuba uzalisekise yonke imfuneko ngathi, kwaye uyaphila namhlanje. Umqondiso uqondakalisa ukuba uyaphila ukuzazisa yena kunye nathi ngokwesithembiso sakhe. Ngoku ingathini indoda ukufunda iBhayibhile ize ibone ukuba ukuthembisile oko, ibone uKristu ebuyela kwezi ntsuku zokugqibela kwimo kamoya oyingcwele kwaye ezazisa yena ephila? Lowo ngumqondiso, lowo ngumqondiso. Elo lixabiso lihlawuliwe. Ungakhe ungaze uthembele kwimizwa ethile ndive okubandayo ukubaleka emqolo kwaye ndijojise ukuthile, ndabona igazi ezandleni zam okanye ioli ethile okanye ndiphumelele isidanga sam sebhatshela okanye ndingqunqe kumoya ngakwazi ngathetha ngeelwimi. Zona izinto zingalunga, andinanto ichaseneyo nazo, kodwa oko asikuko endithetha malunga nako. Ndithetha malunga nokwaziswa komqondisi uYesu Kristu evusiwe kwaye ekuthi ngoku ezazisa yena ukuphinda ukungqinela ilizwi lakhe elithenjisiweyo lwalo mhla. Amen. Ngoko wena noKristu nibanye, uThixo noKristu banye, ngaloo mini niyakwazi ukuba ndikuye ubawo, ubawo kum ndikuni kwaye nani nikum. Phaya nguThixo ebonakalisiwe enyameni yomntu ezibonisa yena ephila emva kwamawaka amabini eminyaka. Lowo ngumqondiso. Ukuba anikho ngaphakathi, yena anokukhawuleza kakhulu izihlobo, ingaba kokwethuba elide kube semva kwexesha, asazi. Bonisa ubukhona bakhe, iTestamente entsha, igazi, kwaye iyaphila ngoku, isenza ubungqini. Kwaye ngokuba ekho, sinelungelo lwako konke awasithengela kona. Indoda enobhaptizo lomoya oyingcwele okanye umfazi onobhaptizo lomoya oyingcwele unelungelo kuyo yonke into athe uYesu wasithengela yona, kuba elo luphawu lokuba sinayo lawo ngamandla okuthenga. Uthi umzekelo kuhle abane uBrenham uthetha ukuthini apha, yenze icace ngoku, kwaye ndifuna nini abantu abagulayo nikufumane oku. Jonga, ukuba bendilambele ukufa kwaye ndisazi ukuba ilofu yesonka yithi ibiza isiqingathana, kuze kuze umzalwane athi, nasi isiqingathana mzalwane uBrenham, uyalamba, thatha esi siqingathana ngoku. Uyazi ndingavuya nje nesi siqingathana esandleni sam njengoko ndinokwenza ngesonka esandleni sam, ngokuba ndinexabiso lokuthenga, ndinomqondiso ofumana isonka, kwaye kanye phaya sisonka, kwaye kuphela kwento ndiphethe umqondiso, isiqingathana esithenga isonka. Ndingavuya nje njengoko ndinomqondiso, njengokuba ndinokwenza ngesonka. Ngoku ukuba unobhaptizo lomoya oyingcwele, lowo ngumqondiso wokuba unayo yonke into ehlangulweyo athe uYesu wayifela, yeyakho, isesandleni sakho. Uyoyika ukuyibanga? Ukuba ndiyifaka esingxotyeni sam ndithi kuhle, andazi nokuba ndingasithenga esasonka okanye hayi, ndiyakulamba ndide ndife. Kodwa khumbula umthengisi uthi ndinemfuneko enye, umnumzana uBrenham, $25 kuphela, ungayifumana ilofu yesonka. Ndiyifumene, amen, kugqityiwe. Eso sisizathu singaboni izinto ezininzi zisenzeka namhlanje. Umqondiso awudandalaziswanga, umqondiso wenene. Oh, sinazo zonke iintlobo zemigunyathi, kodwa ndithetha umqondiso wenene. Jonga, ngoko xa siqonda siza siveze umqondiso, ubomi obathatyathwayo ngenxa yomqondiso. Igazi liyasithethela. Kumbulani, umnqophiso wegazi wawuqondwa ngomqondiso, kwaye ilizwi liyasiqinisekisa ngesithembiso. Umqondiso luphawu lokuba sithengelwe. Bo, ukuba akubandakanywanga kokuya ke gakade akuyi kufumana nto uya kuhamba nje kumgca wokuthandazelwa uhambe ubuyele emva uhamba usiya esigqweni ujonge phezulu uhambe ubuyela emva kodwa mzalwane qala umqondiso uthe wabekwa kwakanye kweyakho kweyakho inhliziyo kwaye usazi ukuba luvuko lukayesu kristu kuwe into ethile iyenzeka akukho nto iza kudika uyazi apho ungowakhona intobeko epheleleyo elizwini lonke likathixo iyakugunyazisa kumqondiso kwaye akukho nto yimbi unoyolo lowo oyenzayo yonke imiyalelo yakhe angaba nelungelo emthini wobomi emva koko xa sithandaza kufuneka sibe nomqondiso esiwuzisayo kunye nemithandazo yethu ngoku ungasileli ukukufumana okuya xa uthandaza kufuneka ube nomqondiso wokuwubamba phezu komthandazo wakho ukuba akwenzanga njalo qhubeka uthandaza de umqondiso uze kuba akuthenjiswanga ukuba uwuzuze yabona kufuneka ube nalaa mqondiso kuqala elo lixabiso elihlawulayo ukholo lwakho lokuyikholelwa ngoko uphawu lwentobeko epheleleyo uloyiko lumpilo upawulos uyasixelela ukuba igazi lithetha izinto ezingcono uthi igazi liyathetha igazi liyathetha kwigenesis 4:10 siyafumanisa ukuba uthixo watsho ukuba elikakhayeni okanye igazi likaabheli lathetha lisuka emhlabeni siyafumanisa kumahebhere 12 ukuba igazi lomnqophiso kakristu lithetha izinto ezingcono kunelo likaabheli yabona siyafumanisa igazi liyathetha liyakuthethela ubomi obukuwe buthetha busuka kwigazi eliphalaziweyo amen owu bazalwane ndinqwenela wonke ubani ngakubona yabona ukuba ungabona intoni bubomi obukuwe yabona elaa gazi likubandakanya kunye nalo umqondiso into eyiyo igazi laphalazelwa wena uyamkela kwaye ubomi buze bungene kuwe unomqondiso lowo ngumoya oyingcwele ngoko xa sithandaza kufuneka sibe nomqondiso okufuneka uwuveze nomthandazo wakho njengoko nditshile kwaye ngoku sikholelwe ukwenzela iziqu zethu size siqabe umqondiso kusapho lonke njengaseyiphutha yeriko okanye naphi kwizenzo 16:31 siyafumanisa ukuba upawulos waxelela umthetho elikhulu womroma wathi kholwa wena kwaye yonke indlu yakho iyakusindiswa uqabe wona elusatsheni lwakho ukuba unomntwana ongasindiswanga beka umqondiso phezu kwakhe uthi nkosi thixo yambanga hlala kanye phaya ukuba unomama okanye omthandayo olahlekileyo beka laa mqondiso kubo uthi nkosi thixo ndiyayibanga kuphela ngaphandle yonke inkunkuma yesihlabathi ngaphandle endlwini yakho zilungiselele wona tshisa ooshoti bakho lahlela ngaphandle iitafile zakho zamakhasi hlukana nemidiza yakho lahla ukungakholwa kwakho namaphepha ecawe kumgqomo wenkunkuma apho zifanele zibe khona amen emva koko uyalungela ngoko wenze ntoni emva koko qaba umqondiso emthandazweni ngobungqina benene ukholo lwenene uqabe wona ngokuzithemba xa uqaba umqondiso yazi ukuba ucocekile ukuba iintliziyo zethu azisigwebi ngoko sinaso isicelo sethu okoko njeni nabantu nisenza ezo zinto zingalunganga uza kumcela njani uthixo uba akwenzele nantoni ngeli xa waziyo akulungisanga eso sisizathu sigxhathazelela phambili sigxhathazelela emva andikutho oku ukuvisa kabuhlungu ndikutho oku kolula ukwenza izinto zilunge uza kuwakha njani phezu kwamabhodle asesodom nasegomora buya indibaniselwano nabalungiseleli bayeke abantu benze nantoni baze basinde bafake nje amagama abo encwadini bababize le leya kunye nenye ngeli xa elihlazo kwaye ibe njalo ukuze ukholo libe yinto engakhange khange nkqubazi unqabe kakhulu kwanku nento eliyo bona banethemba kodwa hayi ukholo kufuneka ubuyele emva kuyo yonke into iyahlolwa icocwe emva koko thatha umqondiso wakho ukuba uyazi ukuba nguyesu kristu kuwe emva koko uqabe wona ukuba ukuthile akwenzeki kukho into engalunganga buyela emva kwakhona ufumana into engalunganga esandleni sakho wayithembisa wayengulowo wayithembisayo uqabe wona. Funda amaFS isibini ishumele nesibini ngelinye ixesha ukuba uyafuna kwaye uyakufumanisa khona phaya qwalasela kumaHebhere 9:11. Ngokunjalo uPaulus wathi ukukhonza uThixo ophilayo ngesihlabo eziphilayo, hayi nje ukutsho njengokuba ndiyanyuka njengomHebhere eqhele ukwenza athathe idini lakhe aze ehle aye ngendlela kunye netyebileyo inkunzi yenkomo aze abeke izandla zakhe phezu kwayo aze azazise aphalaze igazi abuyele emva egwetyelwe, uYehova uyifunile uyenzile. Ngoko isizukulwana esilandelayo mhlawumbi siba nokubanda okuncinci, ubani ongomnye sibe nokubanda okuncinci, into yokuqala yaziyo iba sisithethe sosapho. Yiloo nto iPentekoste ibe yiyo kuthi isithethe sosapho. Siyehla sithi ingaba lo mboniso kamabono akude ubungemhlanga kakuhle kakhulu ngobusuku, ingaba benze ntoni ezantsi ecaweni. Nkosi Yesu ilisa. Oh, inceba yabona sosapho isithethe. Uyazi ndathetha ngelwimi ngomnye umhla, ndingowoku okanye okuya. Uyazi aha. Oh, isithethe sosapho. Uyazi intoni awayithethayo uThixo? Wathi uThixo, amanqatha enu neenkunzi zegusha ayanuka ezimpumlweni zam. Injalo loo nto iminikelo yenu iyanuka kwaye ibe njalo iminikelo yamaPentekoste ngayo yonke imisiko yethu yobuhlelo nokuqhubeka, kwaye abafazi bethu namadoda esenza ngendlela enza ngayo isimo sokuhlonela uThixo, enza umculo aze uthile achumachume ithutyana kwaye kugqityiwe njengenkonxa yamanzi ilahlwe kuwo ukuba ilizwi likaThixo liyeza litsho into. Yintoni ingxaki? Iminikelo yenu iqalisa ukunuka phambi kweYehova, kwaye yayilelo xesha awathi uIsaya weza embonakalweni wabaxelela, yakuninika umqondiso waphakathi, intombi yakumitha. Yabona nako apho ukhoyo, hayi iintlobo ezifileyo neemvumo mkolo, hayi kodwa izihlabo eziphilayo, uThixo ophilayo ovuswe ekufeni nophila phakathi kwethu. Abanye babo la mabandla anjena akholelwa ezo zinto ayaphika ukuba kukho into enjengomqondisi. Kuhle, umfo wazama ukundixelela kuphela lishumi elinambini labapostile elamkela umoya oyingcwele kuko konke okwakukukho. Ehe, oh, kodwa thina bakholelwa ilizwi sazihlukileyo siyazi ukuba oku bubukhona obuphilayo. Ngaba sazinjani ukuba bubukhona bukaKristu? Umoya uphakathi kwethu wenza into ekwanye ayenzayo, obo bubungqina bayo. Umdiliya waziwa ngesiqhamo osithwalayo, kwaye ngoko ukuba laa mdiliya wokuqala wavela baza babhala incwadi yezenzo emva kwawo nento ekwanye athe uYesu wayenza abapostile bayenza. Ngoko xa laa mdiliya uvela kwakhona wenza into ekwanye. Yabona amaHebhere 13:8 athi ukwanguye owubethu ibonakalisa ukuba uThixo umvusele thina yena ngokwesithembiso selizwi lakhe. Etywina lesithembiso amaefese 4:3 athi ningamenzi bubuhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi natyinwelwa kuwo kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu, hayi de kube imvuselelo elandelayo, kude kube yimini yokuhlangulwa kwenu, ukubhaptizelwa kuwo ngokwamaKorinte ukuqala 12, kwaye kuye yimzalisela kungekho sono siqondwayo kuye. Lo uzelwe nguThixo akasenzi isono, imbewu kaThixo ihleli kuye kwaye akanakona. Angatheni xa umqondiso uphaya? Umqondiso luphawu lokuba wamkelwe, kwaye ke uthi yona kulungile ngoko akuzange ube nawo umqondiso. Yabona umqondiso sisithinteli sibonisa ukuba ixabiso lihlawulwe. Ukuba uSathana uzama ukuyizisa kuwe, cinga njengoku. Ukuba uSathana uzama ukukunika ukugula okuthile okanye uzama ukukunika into ethile, uyazi uma ukwenze mbonise umqondiso wakho. Ngokuqinisekileyo isigulo siyamtlitha umKristu. Mbonise umqondiso wakho kwaye ubonise kuye ukuba uyimveliso kaThixo ethengiweyo, mchaso mtyhuli, kwaye uya kubaleka emke kuwe. Bamba umqondiso phezu kolungagungqiyo ukholo lwakho kwilizwi lakhe elithenjisiweyo. UThixo wakhe wanikeza ngophawu lomnyama ukwenzela umqondiso. Yafana wanikeza uphawu lomnyama ukwenzela umqondisi. Ndinamalunga nemizuzu 10 kuphela emva koko ndibe nomgca wokuthandazela. Wasoloko ehleli enyanisekile kulaa mqondiso, waba njalo uyayenza futhi onke lamawaka eminyaka akazange nakanye ngaxesha linye wasilela ukuwuvelisa wayenyanisekile kulaa mqondiso esibonisa ukuba wasoloko kwaye akasokuze asilele ukuhlonipha imiqondiso yakhe. Andikhathali ukuba uyesu akezi ishumi lamawaka eminyaka unawo umqondiso usafanele awuhloniphe wona. Akukhathaliseki zingaphi izinto eziguqukayo nantoni, ufanele awuhloniphe laa mqondiso uthe uya kuwuhlonipha. Kulungile, usilindele ukuba ngoku sidandalazise umqondiso wakhe phezu kwesilinikwe nguThixo uKhona kulo lonke unqulumo olungakholwayo esizweni nasehlabathini elukholelwa imiqondiso nezimanga azilandeli abakholwayo. Kwaye unyaniseke kulo mqondiso kwaye ubonisa ukuba uhambo luhlawulelwe kwaye samkelwe ukuze sivuke sinobomi womqondiso ngaphakathi kwethu. Lowo ngumyalezo onqunqayo kodwa yinyaniso, yiloo nto esiyidingayo. Yinyaniso uThixo makasincede siyazi inyaniso. Niyakuyazi inyaniso kwaye inyaniso iyakunikhulula. Ndiyabanga ukuba uYesu Kristu isenguye izolo namhlanje naphakade. Ndiyakholwa ukuba uThixo unikeza ngomoya ingcwele njengomqondisi kanye ngoku ngephambi kwemfuduko yomtshakazi uphumela ngaphandle ebandleni. Ndiyakholwa kukho obuninzi ubuvuvu nabantu abathi bakhwaza bathetha ngeelwimi. Ndiyakholelwa kwezo zinto kodwa akunakuxhomekeka koko. Ungathini ukuxhomekeka koko uze emva koko uliphike ilizwi? Yabona, umqondiso lilizwi libonakalisiwe kuwe liziphila. Lowo nguThixo engozitolikelayo. Akudingeki uthi ke ngoku tolika ulwimi lwam. Asikuko oko, utolika ubomi bakho ngelizwi. Xa ethatha ilizwi lakho into oyiyo kwaye esazisa ilizwi lakhe ngokuya okuya akudingi ludoliko. Seleluphaya uThixo uyazitolikela kwaye sibe nazo ezi zithembiso zalo mhla. Oh, Dallas, nina gquba elithandekayo lamaKristu, sanukukhukhuliswa yile nto namhlanje eniyibona ijikeleza kuba iza kutshabalana. Dlala la mqondisi maxa onke, bonisa la mqondisi, funda iBhayibhile yakho, nyukela ngasentla kwinto yonke kwaye ukuba umoya wakho ngaphakathi kuwe awuthi amen kukuya ngoko kungcono ubuyele emva uqula oko unako ngenxa yomqondiso akunawo wona. Ndiyazi ukuba kokuninzi oko kukuthetha apha ngemva kwemini enye kwaye kanye ngoku licala lesine lixesha ngoku kwaye ukuba singaphuma ngentsimbi yesihlanu nomgca wokuthandazela. Niyakholwa ukuba uYesu Kristu uyaphila kwaye uyalawula namhlanje. Niyakholwa oko ndinixelele kona inyaniso umqondiso imfuneko. Ndinganako nje ukuthetha oko kuyinyaniso, ndithetha kuphela oko ndikubonayo, oko ndikuvayo, oko kutyhiliweyo kum. Kwaye kutheni ndikutsho oko? Amaxesha angamawaka alishumi aphindwe ngamawaka alishumi, akukho naxesha linye eyakhe yasilela ekubeni yinyaniso. Ngoku oko ufanele ibe nguThixo. Oko ufanele ibe nguThixo. Uhle, ingaba uThixo uya kunikeza ulungiselelo olunjeya othile ongayaziyo into athetha malunga nayo? Ingaba uya kuzazisa yena njengalaa mboni phaya aze emva koko aguquke amnike eliphixeneyo ilizwi? Umfo oliphikayo ngulowo ophixeneyo kwaye uThixo akaphixananga. UThixo ungozitolikelayo. Yamkela umqondiso sukuphumla ekuzixokomezeleni nakweliphi ibandla okanye intlobo okanye nantoni. Fumana umqondiso, bambe wona. Kuphela kwento oyakuyiqaphela uThixo xa usihla usiya kulayure. Xa kufikwa ekufeni kwakho kungcono ubambe laa mqondiso phezu kwakho, usazi ukuba kumhla wokufika kwakhe olwavuko ndingawuveza laa mqondiso. Ayisokuze ibe kulo mzimba ubolile kodwa kulo moya oko akunakufa, bubomi obungunaphakade. Umqondiso uphumla phaya kwaye uthembisile yakumvusa kwakhona kumhla wokugqibela. Laa Yesu Kristu umnye ulapha, ungumthunywa apha ngumyalezo kwaye yena ungumthunywa apha ukwazisa umyalezo wakhe. Andingumthunywa, yena ngumthunywa kwaye lona ngumyalezo. Kwaye ukuba unomoya ongavumelaniyo nokuya, ingathini ukuba ngumthunywa womyalezo? Kuphela ngumqondiso oya kuwazisa. Amen. Ndiziva ndisenkolweni, ndinjalo ngenene, ndiziva ngathi ndingabhabha ndimtye kanye ngoku, kuba ndiyazi lowo ndimkholelweyo, kwaye ndibubonile ubomi bam bubandakanyiwe naye eluvukeni lakhe. Ubukhona bakhe bulapha, bamkele bona zihlobo, ncedani nikwamkele. Emazantsi entliziyo yenu. Ndiyazi siyenyuka sonke size siguqweni sithandaze. Oko luluvo oludala lobuwisile. Abazange bakwenze oko eBhayibhileni. IBhayibhile ithe, njengoko abaninzi bakholwayo babhaptizwe. Injalo loo nto. Akukho nto injengokubizela esiguqweni eBhayibhileni. Yinto ethile esiyongezeleleyo, nto leyo ilungileyo. Nantoni na uThixo ayisikelelayo. Yonke ilungile. Njengoko bethambisa amalapho, akuzange kubekho nto injalo eBhayibhileni. Bathatha ukusuka emzimbeni kaPaulos iitshefu nemibhinqo. Kodwa nayiphi indlela enifuna ukuyenza ngayo ilungile esitulweni sakho esiguqweni naphi na apho ikhoyo kuphela kwento qaba okuya umqondiso kuwe. Ngoko zijonge kwaye ujonge hlobo luni lobomi olwenzekayo. Bona ukuba uqatyiwe okanye hayi. Ukuba awuqatywanga. Ngoko beka yonke onayo ecaleni uze ubuyele de umqondiso uqatywe. Masithandazeni. Bawo wasezulwini. Mhlawumbi ndithethe ngokungxama. Kodwa Nkosi, siza kubamba njani isikhonkwana ude usigobe. Ndiyathandaza bawo ukuba siya kugotywa entliziyweni yabantu ukuba babone ukuba asiyonto ilungisiweyo. Asikuko ukuba ndizama ukuchaza eminye imibutho, elinye iqela, olunye unqulumo, umntu othile okanye isiqu sam okanye nabani ongomnye. NguYesu Kristu. Ndiyakuwagalela onke lo mahlelo adibane. Asisithandathu sokunye nesiqingatha seshumi elinesibini sokungokunye ngokwelizwi lakho elidala yenyukazi lomama iBhayibhile isityhilelo ishumi elinesixhenxe yayingunina walo lonke emahenyini kwaye ayengenakuba yindoda ayengamahenyukazi kwaye onke aya emandlalweni wobuhlabathi kwaye siyayibona yenzekile amapentekoste nako konke kodwa uYesu usahleli unguYesu. Benze bangaphulaphuli kumyalezo wecawa, kodwa umyalezo kaKristu, ilizwi. Wanga ungazazisa wena Nkosi, namhlanje, kunye namakholwa. Philisa abagulayo, xolela izono zethu Nkosi, ndiyathandaza, njengesicaka sakho, nceda, xolela izono zam, kwaye uxolele izono zaba bantu. Ndiyathemba Nkosi, ngamnye kubo, akukho nantandabuzo ekuncedeni kwiminikelo, ukuhlawulela izakhiwo, kwaye basebenzise imali yabo, kwaye benze yonke into Nkosi. Oh Thixo, ndiyathandaza ukuba kusayi kubakho namnye wabo uya kuyiphola. Boss, yanga nonke, ndenza oko ukunyaniseka, kwaye nangoko, boss, ufanele ube ngqwabalana. Siyazi ukulungisa luthando, uthando luyalungisa, kwaye liyathandaza, kuba oko sisizathu sokuba ulungise abantu bakho, ngokuba wabathanda, kwaye sonke isono ufanele siphendulelwe. Kwaye bawo ndiyathandaza ukuba uxolele izono zethu ngoku njengoko sizivuma sibhadulele kude kakhulu Nkosi ndibandakanywa naba bantu bangamapentekoste Nkosi ndingomnye wabo kwaye ndiyathandaza Thixo ukuba uya kusixolela sonke kwaye uthathe ezinye zezi nkokheli uziguqule kwaye uzenze zijonge ngaseCalvary phaya kube kanye kwaye emva koko ziya kulibala malunga noko zimele ukuba kuko umphathi befundiso okanye ubhishopu okanye nantoni enokuba yiyo kwaye bazi ukuba asingabo abathile abakhulu ebukumkanini singabantwana bakaThixo sonke. Ndiyakuthandaza ukuba uya kusinceda ngoku zazise wena phakathi kwethu namhlanje sicela egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku nje phambi kokuba siqale umgca wokuthandazela kungakho umntu othile apho ongazange abe lapha ngaphambili andiyazi ukuba ungubani. Kodwa uThixo uyakwazi ukuba bendikuxele inyaniso. UThixo makayazise okokuba yinyaniso okanye hayi eso sisiqinisekiso sayo. Ukuba uvukile kwabafileyo isenguye izolo namhlanje naphakathi. Utshilo kuYohane 14:12. Lowo ukholwayo hayi lowo ulikholwa lokuzenzisa. Lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo uya kuyenza naye. Ingaba kunjalo? Umntu othile wathi emikhulu uya kuyenza njalo lona. Wathi, kuhle, sishumayela evangeli, oko kukhulu kakhulu, yenza nje izinto awazenzayo, oko kuya kuyiqinisekisa kum, yabona, emva koko siyakuthetha ngokona kukhulu. Ndiyakubonisa izinto ezinkulu kakhulu azenzayo ngoku kunezo wazenzayo ngelixa wayesemhlabeni. Kwaye oko asiko kushumayela nje ivangeli, nakubeni kunjalo oko kukwimiqondiso nemimangaliso. Akukho xesha layo.
Just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ from the dead and has presented him here alive to us after 2,000 years identify this message that is correct. The token's got to be applied.
Kholwa nje kwaye wanga uThixo wasezulwini owavusa uYesu Kristu ekufeni kwaye wambonakalisa apha ephilile kuthi emva kwamawaka amabini eminyaka esazisa lo myalezo okokuba ulungile umqondiso ufanele uqatywe.
Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us, present. And I want you to be present with us and identify yourself.
Ngoku, nina banezifo neengxaki, thandazani, nje ngokunyaniseka, nithi, Nkosi, ndiyakholwa ukuba ungumbingeleli omkhulu onokuchukunyiswa ziimvakalelo zezilwele zethu kwaye siyaxelelwa ngulo mlungiseleli apha okokuba unathi ukhona. Ngoko ndifuna wena ubekho kunye nathi kwaye uzazise.
I pray every one of you. That's up to God to say something.
Ngoku thandazani nonke ngabanye kuni. Ngoku kuxhomekeke kuThixo ukuba atsho okuthile. Elinjani ixesha?
Oh,
bethu. Inqwenela beningazi into ethile nje. Indlela ovakalelwa ngayo xa oku yakufika. Hlabathi lonke lelakho. Amen.
No devil can do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still.
Akuko demoni liza kwenza nanto. Liyinto eyoyisiweyo. Inkosi yam ikhona. Konke kusezandleni zethu. Amen. Ncedani zolani ngenene. Sanukuhamba. Hlalani ningashukumi. Nina bakwizitulo zamavili nezinto sanokucinga aninceda ngalo. Kholwani wena uhambile ngemigca yokuthandazelwa kwaye usilelisiwe wasileliswa ibingengomlungiseleli ebekuthandazela osileleyo. Lukholo lwakho kwaye uqalisile ukucinga ukuba akuzukwenza nto. Ukholwe apha naku ukukhanya apha phezu kwenenekazi elintsundu lihleli ngasemva apha limile linezandla zalo phezulu ngolu hlobo. Ehe, ubuthandaza. Ehe, uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe okanye isicaka sakhe? Mandingakutsho oko kuba iyabakhubekisa abantu kakhulu. Ninelungileyo.
Here's a white man, colored woman, just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. No, God made of one blood all nations.
Up, nansi indoda emhlophe, umfazi ontsundu, njengoko kwakunjalo inkosi yethu nomfazi equleni, iintlanga ezimbini ezahlukeneyo. Wabenza bazi ukuba akukho mahluko ezintlangeni. Imibala yethu ayinanto yakwenza nayo. Sonke singanikana omnye nomnye igazi. UThixo wenze ngegazi elinye zonke izizwe. Uneentloko ezibuhlungu. Iintloko ezibuhlungu kakhulu. Unomthwalo entliziyweni yakho. Ingalaa mntwana kwaye wena ucinezelekile. Injalo ngqo. Ingaba yinyani? Injalo. Eli nenekazi ngapha ukusuka kuwe apho likhangeleka libandakanywe nawe, lingumama wakho, injalo, kwaye unento engalunganga malunga nayo. Uyandikholelwa, nenekazi, wenza njalo. Ingxaki yakho ivisa kabuhlungu ecaleni lakho, injalo. Licala lakho lasekunene elibuhlungu, ngaba injalo, akamisa isandla sakho ukuba oko kunjalo. Ayizukuhlupha kwakhona. Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ungubani? Nkosikazi Lowell, injalo. Kulungile. Hamba indlela yakho. Inkosi uYesu ikunikile isicelo sakho. kanye ekupheleni kwaphaya lelinye inenekazi elincinci elintsundu lihleli lijongile oko nje oko nje kufana nokulirhazula libe ziziqwenga lijonga kanye ngqo kum liyayikholelwa oko aniyiboni laa nto kanye phayanga kulo lihlutshwa yingxaki yezintsi injalo lona uphelile ngoku ukuphilisile amen.
If thou canst believe,
kutheni ningakholwa?
You believe that?
Ukuba unokukholwa, zonke izinto zinokwenzeka. Niyayikholwa loo nto? Apha li jonga kubantu abantsundu. Luphi ukholo lwenu bakuthi abamhlophe? Apha linenekazi elintsundu lihleli kanye apha lijonge ngqo kum. Uhlobo lelikhulu inenekazi linengxaki nedolo lalo. Kananjalo linengxaki yentliziyo ehe kwaye linobuthakathaka ukuncancazela nezinto ezinjalo ingakumbi xa uzama ukulala phantsi uyafuthaniseleka yabona yenzekile phezolo khumbula andifundi ngqondo yakho kodwa ndiyazi okuthandazeleyo ufune ukubizwa ngoku namhlanje kwaye ukuphendula ngoku akukwazi nokuphakama kuba uqaqanjelwa ngamathambo injalo lona kwaye ngoko enye into unengxaki yesisu nto leyo isisihluma ngaphakathi esiswini leyo inyaniso ngoku uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe ndiyakuyitshona kanjani kholwa kwaye uyakuphiliswa malunga naphi nengxaki yakho yesisu uyakholwa ukuba uthixo uyakuyiphilisa ingxaki yakho yesisu uhleli phaya nawe uyayikholwa kulungile ngoko ungayifumana impiliso yakho yesisu amen. Ufuna ukuyeka ukutshaya apha nenekazi uyakholwa uthixo uyakwenza uyeke ukutshaya ubuzama ixesha elide unengxaki yesisu kananjalo ubuzama ukuyeka imidizi yiloo nto eyenza ingxaki yakho yesisu unganikezela ngayo ndiyayichasa kuwe egameni likayesu kristu ngenxa yokholo lwakho lokumchukumisa ndikucela umngeni ukuba ukholwe uthixo apha ngumfazi omncinci ehleli ethandazela owakhe othandekayo osesibhedlele esifo ngumhlaza injalo ngumalume injalo loo nto usenokuba ungumfazi womshumayeli uyakholwa ngentliziyo yakho yonke indoda iyakuphila ndikucela umngeni ukuba ukholwe uthixo yintoni leyo ukwaziswa ngayesu kristu uthi yintoni ukristu ulilizwi ekuqalekeni wayekho ulizwi wayekuthixo kwaye ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwenu ilizwi libukhali ngaphezu kwekrele elintlangothimbini umcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo akuliboni ilizwi ukuba lize phakathi kwethu kwimihle yokugqibela umoya oyingcwele ethabatha ilizwi likathixo kwaye ebonakalisa uyesu kristu nto leyo ingumqondisi amen ngaba niyakholwa bangaphi abanamakhadi okuthandazelwa ngabathi bonke kweli cala abanamakhadi okuthandazelwa baphakame kulo mgca ngapho yimani nje nonke kwelaa cala nje elaa cala malime emigceni hayi nje kwimigca yesandla sasekunene ncedani kanye phaya balungisi bantu yimani endaweni yenu emva koko xa bedlula niphakamise abanye emva kokuba bedlulile emva koko niyiguquguqule ngelinye icala ngoku makathi wonke umntu ahloniphe umoya oyingcwele uthabathele kuye umhlangano ke kubekho kwaneleyo bekuthethiwe nokwenziweyo ukubonakalisa bangaphi abakholelwayo ukuba ulapha bangaphi abakholelwayo ukuba oko ngumqondiso bangaphi abakholelwayo ukuba lilizwi jonga bangaphi abaziyo ukuba incwadi yamahebhere itshilo ukuba ilizwi likathixo licalula iingcingane ezisentliziyweni bangaphi abayaziyo loo nto bangaphi abayaziyo ukuba eso sisizathu uyesu wayenokucalula iingcingane entliziyweni yabo ngokuba wayelilizwi bangaphi abakukholelwayo oko bangaphi abakholwayo ukuba oko koko kwakunabaprofeti babe ngabo ilizwi leza kubo bangaphi abakholwayo ukuba oko koko kwakunabaprofeti babe ngabo ilizwi leza kubo ngoku ukuba ilizwi libuyela kuthi alinakwenza into ekwanye ngoko lingathini ilizwi elo latha ilizwi libe leliphosakeleyo ngelizwi ow itarhu hlonipho heyi eli nenekazi lihleli apha linento entliziyweni yalo nalo kwenzekile nje ndijike ndiyibambe asinguwe unkosikazi grant andizange ndakwazi oko kodwa ngunkosikazi grant kuba ndikubona naye unobuphakuphaku obukuhluphayo unaye unyana wakho unento engenye igazi lakhe ngahlobo liyathontsiza ndikucela umngeni ukuba ukholwe Amen. Ulichule le meko. Ulichule lokufa. Masithandaze. Nkosi Yesu, heli xa ubukho bakho busithambisa apha kwesi sakhiwo, kwaye siyazi lona ngumoya oyingcwele. Ndiyathandaza, Nkosi, uba uya kuphilisa wonke umntu onxiba ezitshefu. Ngelinye ixesha siyafundiswa eBhayibhileni ukuba abantu bakho kanye emsebenzini babenqumla ulwandle olubomvu, laze ulwandle laxaba endleleni yabo eya kumhlaba wesithembiso. UThixo wakhangela ezantsi ngentsika yomlilo, ngamehlo anomsini, waza ulwandle loyika labuya umva, waza uIsrayeli wahambela kumhlaba wesithembiso kanye emsebenzini. Oh Nkosi Thixo, makathi amehlo akho ajonge ngegazi likaYesu Kristu ezantsi kulo mqondiso apha siwubambileyo phezu kwezitshefu namhlanje, kwaye wanga wonke ubani onxiba ezi zanga izigulo zimoyika, yanga ingabuyela emva, yeke abantu bakho bawelele kwisithembiso sempilo entle. Umthandazo wokholo uya kusindisa ogulayo. Egameni likaYesu Kristu, kwanga kungaba njalo. Amen. Bangaphi abashumayeli bamawisile abakholwayo abalapha? Abashumayeli bamabhaptisi, abashumayeli bamarhabe, abashumayeli bamabhaptisi, amalutere okanye amapentecost? Bangaphi kuni abayikholelwayo lena ukuba yinyani? Izani apha nime ngakum ngelixa sithandazele abagulayo ngoku. Nyukelani apha nonke nina abashumayeli abakholwayo. Ilungile, ayinjalo? Ron Grant, oko kulungile. Yehlela apha mzalwana. Umzalwana uGrant unolungiselelo lokuthandazela abagulayo. Igorha lendoda, indoda elungileyo, indoda eviwayo nguThixo nephendulwayo. Umzalwana uGrant, ndiyavuya ukubeka ingalo yam kuye ndikutsho oko. Nomzalwane wam, ngoku uza kuba sezantsi apha ethandaza nam xa udlula kulo mgca, kanye njengokuba wabusiza phantsi komnqamlezo. Mzalwana, yenza umgca uphindwe kabini, kanye apha, kanye apha. Yenza umgca uphindwe kabini, abanye phezulu apha, abanye ezantsi apha.
Brother Roy Borders, where are you at? Brother Roy Borders, I thought he was here.
Mzalwana uRoy Borders, undawoni? Mzalwana uRoy Borders, bendicinga ulapha. Jongani apha kubalungiseleni. Ningakwenza? Jongani khona phaya. Oko kundenza ndizive kamandla, bazalwana. Abalungiseleli bomnqamlezo. Amadoda ame apha ukuzibandakanya kunye nomyalezo. Yintoni enokwenzeka? Ngoku jonga, sukuyiyekela kubalungiseleli ngoku. Bazile ukuza kuzibandakanya. Xa ugqitha apha, zibanda, bamba umqondiso phambi kwakho. Nkosi Yesu, ndizivumile izono zam. Imbuyiselo, undinike ubhaptizo lomoya oyingcwele. Ndiyimveliso ethengiweyo. Isono, ukugula, okanye kwanto enokundibamba ukusuka apha ukuqhubeka. Ndihamba kakuhle. Bamba oko, phambi kwakho. Uze ugqithe khona apha, kwaye uThixo uya kukuphilisa, kwaye uya kuphuma apha uvuya, wonwabile, kwaye uphilile. Niyayikholelwa? Ngoku, mntu ngamnye apha, masiqukude iintloko zethu. Bazalwana, ngelixa sonke, asazi okuza kwenzeka, asazi nje. Akukho nasinye isizathu sakhe nabani ogulayo ukuba ashiye esi sakhiwo ngale mva kwemini. Bamba la mqondiso entliziyweni yakho. Gqitha ngalo mgca wokuthandazelwa apho abalungiseleli abangcwalise iimpilo zabo ukwenzela inkonzo baza kuma apha babeke izandla zabo phezu kwenu njengoko nigqitha. Utheni ukwenzile oko, mzalwane uBrenham? Ndifuna nina wonke ubani ukuba azi nje andingumphilisi. La madoda anelungelo lokuthandazela abagulayo njengaye nabani na. Ngokuphandle, ndiyakholwa uThixo uya kuphendula imithandazo yawo phambi kokuba aphendule owam. Ndidiniwe kwaye ndiphelile nayo yonke into. Ndiyakholwa ukuba uya kuphendula imithandazo yawo, kwaye apha bami kanye embindini wayo ukuzazisa, engenazintloni ukuthatha iindawo zawo. Ndiyakuwancoma amadoda anjalo. Ngoku bazalwana, ndiyazazi iimvakalelo zenu. Ndingomnye wenu. Ndingulowo uthungele umnatha wakhe neyeni phandle apha eTexas ukuzama ukubambisa nganye yintlanzi athe uThixo wazinyulela ubomi phandle phaya. Ndenza konke okungcono kwam, ndinani ikhulu leepesenti. Ngamanye amaxesha ndiyangxolisa ndikhuze malunga nemibutho nezinto. Oko akuthethi ukuba ndichasene nani, mzalwane wam. Ndithetha ukuba ndichasene nenkqubo eya kusahlula ekubeni ngabazalwana ngenxa yemfundiso ezithile zenkolo. Singabazalwana ngobhaptizo lomoya oyingcwele, sibambe umqondiso omnye, samkele igazi elinye. Ke masikholwe koko, singadibana phaya. Asinakudibana, bazalwana, wonke ngamnye kuthi phantsi kwegazi. Ngo ndabekwa njengombhaptisi, mhlawumbi ungumwisi okanye mlutero okanye umrhabi, pentekosta wobunye bubini sithathu okanye nantoni onayo, bandla likathixo nantoni eyiyo. Oko akwenzi namnye umahluko. Asinakuvumelana kwezo zinto zincinci, masilibale ngazo ke ngoko. Into esinokuvumelana ngayo yokuba uYesu Kristu umsindisi wethu wafela izono zethu, wavuka kwakhona waze wasinika umqondiso. Simi apha nemithandazo yethu ukuze sibambe phezu kwaba bazalwane noodade abagulayo abagqitha kulomca. Ndiza kuyikholwa ngentliziyo yam yonke, ndibone into isenzeka kanye ngoko. Amen. Yazi ndicinga ndiphambene, kodwa ndiziva ndiphambene kamnandi. Ndiyathemba nje ndingahlala ngale ndlela. Ewe mhlekazi, ndiziva ndimnandi ngale ndlela. Masithandaze. Nkosi Yesu, ndiyaphuma kweli qonga ezantsi phaya ukuzibandakanya naba bazalwana. Ndizibandakanya kunye nabo njengoko sonke sibambe imiqondiso yethu ezandleni zethu nasezintliziyweni zethu, njengoko sithobela umyalelo wakho wokubeka izandla phezu kwabagulayo kwaye baya kuphila. Wanga wonke ubani ogqitha apha aveze umqondiso wakhe ukuba bamkele umoya oyingcwele, ukuba ngabantwana bakaThixo abazelwe ngokutsha, ukuba bayayikholelwa ngentliziyo yabo yonke, kwaye njengoko begqitha bangabangasiqalekisa esasifo nenkxwaleko yemizimba yabo, kwaye bangabangahamba baphume apha bevuya besazi ukuba ukholo lwabo lubaphilisile. Kwaye Nkosi Thixo, njengoko sibeke iTestamente endala izandla zethu phezu kwedini ukuzibandakanya kunye nedini, sibeka izandla zethu phezu koYesu kwaye sizibandakanya kunye naye. Ubeke izandla zakhe phezu kwethu ngoku kulungiselelo, ezazisa yena kunye nathi ngemiqondiso nezimanga, kwaye sibeka izandla zethu phezu kwabagulayo ukuzazisa kunye nabo ngokholo lwethu luqhagamshelene nabo. Ukugula kufanele kumke, kwaye kwangakungenzeka egameni likaYesu Kristu njengoko sisihla apha ukuya kuyamkela. Malithandaze lonke ibandla. Roy okanye umntu othile, yiza apha ume ngakulo mboko uze ugcine imigca ithe ngqo. Jonga, njengoko ugqitha apha ngoku, yiza ukholo, yiza uthandaze. Siza kubeka nje izandla kwabagulayo, yiza kanye ngqo. Thandaza. Xa ugqitha ngomgca waba balungiseleni, ukuba uhamba ngeentonga, zibeke phantsi umke. Ukuba unomhlaza, isigulo, yithi ugqirha wenze konke anokwenza, ukwenzile konke anokwenza, kwaye uthe ndiza kufanela ndife, andizukufa. Nanku umqondiso wam Nkosi, undithembise amashumi asixhenxe. Ndihamba ukudlula ngqo apha, ndiyenza. Yabona, yenza oko, uya kuyenza egameni likaYesu. Kwanga kungaba njalo. Amen. Kulungile. Mawuze udlule umgca.
Only believe. Sing it with me. Only believe.
Ndiyakholwa zonke intandabuzo zam zingcwatywe echibini.
Niyayikholelwa. Amen. Oh, ingaba akamangalisi. Abanye babo bebekwabo mandlalo nakumakhuko baphakamile bazabemka bahamba bazishiya nje zilele phaya bahamba bemka. Oh, kunguye wonke ubani onokuphiliswa ngoku. Uya kuyikholwa. Niyakholwa. Masinike isandi ingoma. Ndiyamthanda. Ungayenza dade ingoma endala. Ndiyamthanda, ndiyamthanda. Ngokuba masiphakamiseni amazwi ethu sonke nezandla zethu iintliziyo zethu kuThixo sicule. Ndiyamthanda, ndiyamthanda. Ngokuba wandithanda kuqala wonke umntu ngoku.
Ndiyamthanda, ndiyamthanda. Ukuba wandithanda kuqala, kwaye wathenga usindiso lwam eKhalvari.
Inenekazi liphakamile lisukile kwisitulo samavili lihamba linqumla apha ngoncedo lwamadoda amabini.
Ya
masiwangazelise izandla zethu kuThixo. Ndiyamthanda,
ndiyamthanda. Ngokuba wandithanda kuqala, Kwaye watenga u sindiso lwame ekhava Masemdumiseni njengoku wonke umntu uzuko kuThixo indlela esekubulela ngayo wena Nkosi Yesu ngokulunga kwakho ubukhona bakho Oh siyakubulela wena ngomqondiso Nkosi sisindisiwe kwaye sizaliswe ngomoya umoya oyingcwele uphokokela emizimbeni yethu ngoku indlela esekubulela ngayo wena ngoku bawo Oh egameni lika Yesu siyakubulela wena Amen amen Wonke ubani makaxhawule izandla athi mayibongwe inkosi xhawula isandla omnye nomnye uthi mayibongwe inkosi mayibongwe inkosi Kulungile ngoku sonke kokuhlangeneyo kwakhona Ndiyamthanda izandla phezulu inhliziyo phezulu zivakalise nje ngokusuka enhliziyweni yakho ukuba Wandithanda kuqala uza kundulula Wathenga usindiso lwame emthini weKalvari Goku Masithobiseni inhloko zethu ngembeko kazi njengoko ndinikezela lenkonzo ngoku kumzalwane uGrant ukwenzela ukusindulula ngibulela ngamnye kuni Kuqala ngibulela inkosi ngokulunga kwayo inceba yayo nengqiniseko endithembayo ukuba siyishiyile enhliziyweni yenu yokuba asikho apha sedwa umphathi wethu omkhulu uphakathi kwethu indanduluko yekumkani iseminqubeni kwaye sibulela inkosi ukubona amandla ayo amakhulu nenceba yayo enkulu kwaye ngoku masithobiseni iintloko zethu ngentlonipho zalwane uGrant